sana dhalilika. Mapenzi yanaponipa shida, sio kwamba siwezi kuamua, ila basi moyo unang'ang'ania. Mda mwingine nawaza pia nimwache, maana alishaniambia ndo kizungu mkuti. Nawaza mda mwingine napitiliza, ananipa shida machozi.
Utazishaurike na shindwa kukanya moyo, japo kuwa ukweli na jionea, moyo wangu na nyongonyea. Nishapenda minaumia, kama njia nishakosea, sitaji hata kuolezea. Ananipa shida, anasema ni muache na mimi siwe. Ananipa shida, niendele kumwaga macho. Ananipa shida, anasema ni muache na mimi siwezi. Ananipa shida, niendele kumwaga machozi.